like Bottle Boys.
Wapin leo tutoke, wapit ka celebrate. 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 Kwanza bia moja,
siwezi kunywa.
Leto kete nzimu,
mitakunywa.
Yewe champagne na wine,
amarula.
Kama uchezi,
tokea juu.
Na leo ni kukesha siu,
kuzurula.
Maisha nyima fupi ni kukula. Wezi jua kesho utakufa. Mturudi kesho.
Enjoy today. Enjoy today. Don't enjoy today.
The Black Bottle Boys. The Black Bottle Boys.
Siwezi kunywa.
Leto kete nzimu,
mitakunywa.
Iwe champagne na wine,
amarula.
Kama uchezi,
tokea juu.
Na leo ni kukesha siu,
kuzurula.
Maisha nyima fupi ni kukula. Wezi jua kesho utakufa. Mturudi kesho.
Enjoy today. Enjoy today. Don't enjoy today.
Thank you.